He puna hele no owe na kamakua puna maia me owe me ke aloha he vahine uwi like me puanani ma kua pole mai owe ku no owe na kamakua puna maia me owe me ke aloha he vahine ma kua pole mai owe kule ni ile kule.